kanisa lake, bariki familia yake, bariki watoto wake, kwa jina la Yesu. Papa Silvio, happy birthday to you. Asha Mungu akumbuke, kwa jina la Yesu. OM the drama boy, I salute you.
Happy birthday.
Papa, happy birthday to you. Wekimungu mimugisa, nijuma bimyo imugisa. In the name of Jesus.